na 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 eh. Rus Africa pun di sake, di sake.
Carry your monster.
Kama ni hasira basi punguza mama. Yapo na mabaya ila siku si mema. Chole usijizila utakosea sana. Joto anze mwanzo tusahau ya nyuma. I'm a human and I make mistake. Give me one more chance, I want to correct. I open my eyes in the morning, I can see your pretty face. Natamani japo ungeniona moyoni, navovuja damu, I feel so pain. Nisha kunywa mapombe nahisi maini yashaoza yote. Kutuweza wengi labda nitaacha kukuwaza wewe, ila nakiri
my every time I close my eyes, visa yako yanijia to mommy. I need you by my side, by my side, by my side. Niwe tu nawe, ilele pamoja nawe. Pombe na isi maini yesha oza yote. Kutuleza wenge labda nitaacha kukuwaza baba. Baby
I miss you, I miss you.
Yeah, yeah, yeah. I miss you baby.